Biggie, Tiger, nikiwa naye Fujo.
Fujo on the mix.
Ulivondoka na mewapa mizemo, majirani wakina shura. Baby rudi tu wafunge midomo, na kuomba ndo wangu sinyora. Ulivondoka na mewapa mizemo, majirani wakina shura. Baby rudi tu wafunge midomo, na kuomba ndo wangu sinyora. Chonde chondo siniache, najua nimekukosea, na homo nisame. Wahidi sorudia, nilipo kupiga ndipo nilipo kukwaza. Hila tambu wazina wako niliwaza, na kuomba rudi upate nibembeleza. Oh my lord, nilipo kupiga ndipo nilipo kukwaza. Hila tambu wazina wako niliwaza, na kuomba rudi upate nibembeleza. Oh my lord, moyo wangu mimi hapa, nishakupa ote ote. Ata kama nikiwa mbali, minaona tupo ote. Akili yangu mimi hapa, inakwenda lose lose. Usijeza mama zima, nitakupa muda ote. Mimi mwenza kumapenda chanto haro. Ah. Oh baby,
na wani okole.
Oh wani,
na wani okole.
Oh baby, oh, ani, nakuja tekete. Aya, aya, aya. Zima chuki tuwashe upendo, naona moyo unavumia. Mwenzako singizi sipati, bila uwepo wako nitajifia. Zima chuki tuwashe upendo, naona moyo unavumia. Mwenzako singizi sipati, bila uwepo wapo nitajifia. Mikibuyu na wewe ndo wasan, acha nkukumbate ndo wangu kajol. Mikibuyu na wewe ndo wasan, acha nkukumbate ndo wangu kajol. Meniteka mawa, kitepe wako, tayari nishatua. Ona, wala itani wa wangu, ilo shepula, kona kipini tapua. Ona, umeniteka mawa, kitepe wako, tayari nishatua. Ona, wala itani wa wangu, ilo shepula, kona kipini tapua. Umezaliwa, oh, toto umeniweza. Ah, kipenzi ya unabaya, oh, uzuri mbaka tabia, tabia. Atari, I need to talk about Sabi from Wabi Tanzania. I need to wanna put your music in, eh, I need to awe meneja hali, amsalimie dula eh. Awe meneja dula, DJ mkubwa eh. Watoto wa nyumbani sasa, watoto wa Molo Town, watoto wa Molo Kisaki. Atega sikio mitoto nya utanga eh. Haide mala samani, watoto wa nilo misaku wa blaza kubongo. Konde gang gang, wecha kimdoli eh, konde sapo. Haide mala samani eh, slay. Bila kuchoka Gaddafi, Sulabaya, doa na kunye, aina kupoa. Ujo music, twende nione, twende nione. We chapter 2, Makera, hapo ndo mwisho, mwisho kabisa.